I need the boy, very bad.
Yo, trap me a new.
10 toes and I'm standing on paper. Holy fire for the bamba clad haters. Maborongo na kagua kaunye sepa. Hini mistiri ukichafuna lala mteja. Likuwa na vision siku jamu tutapenda. Nipike tatishi kinganya na kakeja. Meshika mita na adole na ikamezwa. Kashike nengi kachokoro eneche mrenga. Pitia gramu kue, up to date good lives to zibeko na tu. Matumbe hand of God utadhani minio. Patumbe mini don is the area if you ask who they. Breaky, banture, hide and seek na maopuneza. Kamu play, natafuta, mipati ya ti. Where you there, hibarako skinny, God almighty. Must to pray.
Very bad, waka very bad. Make you shuka simbuda, waka very bad. Waka very bad, waka very bad. Make you shuka simbuda, waka very bad.
Waka very bad, waka very bad. Nimeshika green, pensa pata belly fat. Kwanja tuli dreams, prison kama petty cash. Nani very bad. Waga very bad. Mwazi ni weka in the same conversation now. Hini skill kenda session. Manzi ya kumbao. Doba zao correlation. Na lifestyle how. Ni mababi ushinda ghetto. Yo matime how. Wezi wa culture. Ukundo tuko life and loud. Sulia karasta. Simi baki swag na sound. Una joanini about the streets. Uni foreign ground. Tuiko tampigani ya masweetest. Kukwa lost and found.
Uka kapata.
Sure mekwa smooth and round.
Liko na plata.
Settingi mafiti turia. This is the chapter. Tunatupa shots kwa crown. Wapi ma master. Black black. Mama round, nasikia ni mada. Una lazo chini kwa crown, napiga janta. Life ni fitting for oko proud, nasema santa. Mina fans wangu tuko bound, nana wangata. Kede ya kushika ma brown. To go on out, with the boy I'm cool again, the drip beat, and oh wow. And mama so proud, 100 bands just to see me when you seen for a show now.
Very bad, make you shuka simbuda, waka very bad, waka very bad, waka very bad, make you shuka simbuda, waka very bad,
waka very bad, waka very bad, nimeshika green pants, pata belly fat, kwanja tuli dreams, prison kama petty cash.